Mama watoto, tufanye nini? Oh sasa, baudula, tabu, zimetufika. Oh dada, baudula, nyumba yetu imepigwa na radi. Mali yetu imepotea, shamba limekwenda na maji. Oh dada, baudula, jirani zetu wametugeukia. Oh dada, tumeishiwa. Tufanye nini? Oh sasa, baudula, tabu zimetufika. Oh dada, baudula, nyumba yetu imepigwa na radi. Mali yetu imepotea, shamba limekwenda na maji. Oh dada, baudula, jirani zetu wametugeukia. Oh dada, tumeishiwa. Asa tumuombe Mola
Baudula atusaidie sote pamoja. Asa tusijali sana Baudula, yote Mola atatupatia. Mali yetu yote imeangamia, hata kuku sasa wanatucheka.
Baudula mama,
sasa tumuombe Mola Baudula atusaidie sote pamoja. Hata tusijali sana Baudula, yote Mola